Engeri jokola mwebintu njeunya ochusi solukero range ndisula mpya ebibadde bisomebwa abantu obisangudde laba onsize kanja kalala neunya olungi ebiro Kama olunje ebiro Okuva mu buto bwange Kulabye ng'olunje ebiro Olunje ebiro Kama olunje ebiro Kulabye nze Olunje ebiro Wanonya nze alitagasa Nonkunganya Nomumba mngerie kusanyusa Noitiriza Webari tomu nafu Wewafulo muzira Engeri jokola mwevi ntunje unya Olunji ebiro Mukama olunji ebiro Okuva mu buto bwange kulabye ng'olunji ebiro Olunji ebiro Mukama olunji ebiro Kulabye nze Olunji ebiro Mukama olunji ebiro Okuva mu buto bwange Kulabye ng'olunji ebiro Olunji ebiro Mukama olunji ebiro Kulabye nze ng'olunji